Jezu Jakub.
Nitakushukuru e Mungu wangu kwa moyo wangu wote, mbele ya miungu nitakuimbia.
Zikae nasi daima.